Radio Pulpit, 657 AM.
Rekete na kweki meri se bare se bohle ba Radio Pulpit ka le bitso le matla le bitso la Jesu wa Nazareth. La melina ke moruti thata ya ona seleka. Atumela tle mogaetso na lo ena re ke re arogane le foko la modimo mogo ja ka tloelo. Re leboga modimo ka moso o montle re leboga mohau. Re leboga maotlolo botlhoko ba Hebrews chapter 1 chapter 12 from verse 1 to verse 5 ba Hebrews 12 1 to 5 kamo he re ka re dikanyeditswe ke le somo le le kaluka lo la basupi ale rona re latlhe morwalo mongwe le boleo jo bo bonako go ka re raretsa merisiane tsiano re le banyeng ka tshwarelelo re libile Jesu mosimolodi le mofetsi wa tumelo yo neng a itshokela sefapano boemong jwa boitumelo jo bo mo lebanyeng a nyatsa ditlhong a ba a nna ka fa ntlheng ya le lejang ya setilo sa bogosi sa modimo tlhokomelang ene yo o itshoketseng kganetso e kalokalo ya balofi gore lo seka lwa lapa ka go ngodiega mo moweng gonne ga lo itse lo emelane le boleo gore go be go tshologe madi mo tlhabanong ya lona ebile lo lebeletse kaelo e buang le lona jaaka bana e e reng morwaka sekae kwa tlhao ya morena se sinye le gona o seka wa kgobega marapo fa a go kgalemela gonne morena o a tlhaya yo a mo ratang o itaya ngwana mongwe le mongwe yo a mo amogelang modimo a rona ka lebitso la Jesu re ya go leboga re ya go galaletsa re leboga polokesego le sireletso le tsogo la gago le le thata le le re bolokileng go fitlha mo lefoko la gago ke le kgosi bua le matshelo a rona ka lone lebitsong la Jesu Kriste morena amen ke lo dumedise gape ke lo amogele mo mosong re tswelela pele ka setlhogo sa rona part 2 re tsepile matlho a rona mo go Jesu mosimolodi le mofetsi wa tumelo ya rona yo a ileng a itshokela sefapano a tsipile matlho a gage mo boitumelong jo bo ka kwa ga sefapano ke batla re simolole fela ka yona ntlha eo mokwadi wa bahebera ka tlhotlheletso ya moya o galalelang o re thoma ka bagaka ba tumelo le bagale ba tumelo a re bontsha gore ba bolailwe ba sotlhekakilwe ba bogisitswe a re fa story pale ya matshelo a botlhoko a ba ileng ba tshela ka nako eo ga a tswa foo o ntsha matlho a rona a ba ra a re ba re tlhotlheletsa ba re rotloetsa ba re opela matsogo ba re a kgola ba nna ba re mo go rona se nyeme mmoko se kgobege marapo se latlheleng seditse re gorogile le lona le tshwanetse dira sengwe le sengwe se o ka se dira ba re mo go rona dira sengwe le sengwe se o ka se dirang gore o goroge ga o kgona go taboga-taboga ga o tsamaya-tsamaya ga e le gore o tla tsena o tlhotsa tsena o tlhotsa le ga o ka tsena o rola o pitikologa itatlhele ka legodimo seemise senyeme moko se latlhele tawele se latlhele seditse ga tswa fo mokwadi o re ntsha mo bathong ba ba reng they are sharing us up ba re opela matsogo o re shebisa matlho a rona ko go Jesu re boletse mo bekeng e fetileng ka dilo tse di mmalwa ke batla re fetele gore bebele a re a itshokela sefapano buka ya Isaiah 53 a didimala jaaka kwana isiwa tlhabong a se bule molomo a nna semumo bebele e re tlhalosetsa gore o naana le wena le mo tlhaloganyong ya gagwe o naana le nna mo tlhaloganyo a didimala Bebele e ruta gore o ne a na le maatla a go itwanela mme a seka a itwanela. E re bebele o ne a kalaela matshutitshuti a bankgele go mo lwela a didimala. Ruta mo bebeleng gore ba mo rwesa sefapano, ba mmetha ka sebe, ba mmetsa, ba mo itaya, ba mo gagola letlalo, madi a poporotla, a sotlwa ke batho. A se ka bula molomo, bebele e re ra e re a shebile boitumelo jo bo kakwa ka mantswe a mangwe. Jesu ga ka letlella sefapano le ditlhong le botlhoko le go latlhwa le go furallwa le go betrayiwa le go disappointiwa. Ga ka letlella seemo se a neng a le mo go sone go laola bokamoso jwa gagwe. Bebele ya re a beya matlho mo boitumelong jo bokakwa. Re tsipile matlho a rona mo go Jesu mosimolodi le mophetsi wa tumelo. Re tsaya motlhala mo go Jesu, re tsaya sekai mo go Jesu, re setse Jesu morago, re ithuta ka tsela e Jesu a lebaneng le sefapano sa gagwe ka teng, gore le rona sefapano sa rona re se jare ka yona maitlhomo, monagano, attitude yona eo. Bebele ya re ga a feta dilong a sheba ka kwa ga sefapano, a bona ka kwa ga kgolokgota, a bona ka kwa ga botlhoko le ditlhong tsa gagwe. Bebele ya re a tsepa matlho mo boitumelong jo le a lebala, because ga gona taba ka mantswe a mangwe gore sefapano se botlhoko go le go kana kae. Ga gona taba gore ba go dirile, ba go tlhabile go le go kana. Ga gona taba gore Peter a re ga ke mo itse. Ga gona taba gore Judas o go suna moatlo wa bobaba, the death, the kiss of death. Ga o tsipile matlho bo maruri ke gore ga Modimo a itse o tla nna morena wa marena, o tla nna kgosi ya dikgosi, sefapano le botlhoko jwa sona ga bo kgone go emisa maikaelelo a Modimo ka wena. Jesu wa itse gore Modimo o ntshetse a re ka kwa ga sefapano go na le kagiso le boitumelelo le maiphitlhelelo. Ga ke ne ke tshijwa ke mathata a gone jaanong go fitlha ko Modimo a mplanetseng go fitlha ko teng. Sefapano le botlhoko jwa sona ga bo a ka ba dira gore Jesu a tlose matlho mo go se Modimo a mmetseng sone kako ka re mo go wena. Go se taba gore ba go dirile bophelo bo go konopa ka matlapa go le go kana kang, tsela e boima ya kgolokgota e boima go le go sefapano magetleng se boima go le go kana kang, go ditsala di fetogile go le batsadi ba fetoge ba masika ga ba sana taba go le fifi sholane e wele go le go kanakang. Se Modimo a se go reileng ka wena mo phelong ya gago Modimo o tla se phethagatsa. Go se taba gore le fifi ke la mantshware le ngwana, go se taba gore boima ke jo bo kanakang tseleng. Tsepa matlho mo go Jesu, e se fela ka gore a nna le bokgoni jwa go rwala le go fetisa, mme e le maikaelelo gape a gore o ithute gore mathata go lebagana le one jang, mathata go dilwa le one bjang, go fetiwa jang mo dinakong tsa dipitlagano le tsa ditlaiša. Re lebana ka attitude e feng le mathata a bophelo, ka gore bo morena ba gagwe bo ne bo tshwaragane le ditshotlhego tsa gago. E re Bible, he himself was made perfect through trials. Go ona ka ska nna morena ko konte ga sefapano, mara potso ke gore wena a o bona borena ba gago kgotsa o bona sefapano. Jesu o ne a na le tlhopho ya gore o bona sefapano kana o bona boitumelo jo sefapano se bo tlisa. sa fapano se se ne setletse go motshidisetsa go boitumela ga go buiwa ka boitumelo go buiwa ka pholoso ya mewa ya me le moya wa gago go buiwa ka pholo ya go buiwa ka poelano ya gago le modimo ga Jesu ga bua ka boitumelo na tletse go buisetsa lefatshe ka modimo go pholosa go draba diketa de tsa ga satane go senya mmereko wa lefifi mo matshelong a rona ga feta sefapanong le botlhoko jo sefapano ga re ga gone go kgonega ke le ke ka re tlosa senwelo se sa botlhoko mo go nna tlosa sa ntlhoko e mo go nna mara a go direge thato ya gago thato ke eng ke go pholosa mewa ya ba ba latlhegileng ke go golola ba ba bofilong ka dikgole le diketane tsa ga satane Jesu a seka a re tlosa matlho mo polaneng ya modimo ka bophelo ba gage a re tsepeng matlhomo a re ithuteng mo go Jesu a re tseng motlhala mo go Jesu a mathata a seka a dira gore o tlose matlho on the goal keep the eyes on the goal keep your eyes on the ball keep the eyes on God's plan and purpose keep the eyes on God's promise modimo ha re feta dilo o bua dilo mo go rona ka se e leng maikaelelo a gage ga a fetso o bua maikaelelo a gage ka bophelo ba gago go tla ditlaisego tse di go baakanyetsang ko yang ko teng ke pattern ya bebele bebele ya re Jesu a bona boitumelo jo bokakwe a itshokela sefapana a shebile boitumelo jo bokakwe ga re feta dilo mewa ya rona e connecta le godimo le godimo le senolele mewa ya rona thato ya modimo beyond the situation modimo a gore a re ka kwa ngwana ka ga lirule le lentso ka kwa ngwana ka ga se kwa kwa lala se ka kwa ga botlhoko jo gona le boitumela o ska tlogela botshata bo boima bo go emisa go fitlhelela boitumelo jo Jesu a itshoka bebele re ka jalo ithute mo go Jesu ga monna kana monna o kganya gage mokwadi ka tlhotlheletso ya moya galalelang kganya gage ke gore wena o ithute gore o feta dilong pele ga o ka phunyeletsa Paulo a kry ora 8:18 the book of Romans or Paulo the suffering of this time is nothing compared to the glory o gora a re mokwadi Jesu ga fetoga fela morana wa morana le kgosi ya dikgosi go tseile sefapano a gora a re sefapano seo sa gago se jare go na le ko se go isang bebele yake a re a nyatsa ditlhong a itshokela botlhoko a shebile segoa se re he scorned the shame ka mantswe a mangwe he put shame to shame a tlhabisa ditlhong dikgala a raya ditlhong a re he ditlhong he wona shame he wona scam he wona embarrassment he wona humiliation ga o tle go nkemisa go fitlhelela se e leng thato bona leeto la gago la go fitlhelela thato ya modimo ka botshelo ba gago le na le ditlhong mo gare ga go fitlhelela thato ya modimo le mo leng mo teng gone jaanong go na le ditlhong mo gare maikaelelo a ditlhong ke go go emisa go go ntsha mo tseleng go go nyemisa moko gore o seka fitlholola ga re feila mo botshelong go na le ditlhong bana ba rona ba re tlhabisa ditlhong manyalo a rona a re tlhapisa ditlhong tšhelete le go kojiwa go kobiwa mebereko le go tlhoka dijo le diaparo le go senyegelwa ke dikoloi le go tlhoka matlo go re tlhapisa ditlhong ditlhong ke peini e mang le mang mo lefatsheng segolo ga o ikaeletse go nna sengwe o tshwanetse o itse gore go na le ditlhong selo gate ke shame ska mo motseleng ya go fitlhelela se o bileditseng go se fitlhela so ena wa ntlha go tlhabisiwa ditlhong Jesu o gana go tsenya tlhogo le ga le monate mo ene tshontse gore a tshabe go sheba batho matlhong a ere ga batho ba tlhaga ka fa a iphitlhe ene nako ele ya gore ditlhontsa re tsena ko kgoneng o iphitlhe ditlhontsa re o seka tlhakana le batho ditlhontsa re e ka re ba go bona gore o feta mo go eng ditlhontsa re o seka ya kerekeng ba tla go tshega ditlhontsa re iphitlhe le modimo o seka bua le ene ke ditlhong yongwe ya sebetsa se segolo sa ga satane ke selo se go teng ditlhong ditlhong di go tshabisa thuso ditlhong di go tlosa le mo batho ba ba tshwanetseng ba go emenokeng di go beya ko gae o seka tla kerekeng baselwane ba seka kgone go rapela le wena ditlhong ya re o seka ya ko ntate moruti o batla thuso o tla go tshega ditlhong ya re tshaba o tshabele ko kgole e le satane a berekisa ditlhong go go beela thoko gore a go feleletse wena ngwana morena Jesu o bona go wa go tshimong ya Eden sengwe se Satan a se fitlheletseng ka gore wisa ke ditlhong ga ba fetso leofa tshimong ya Eden Bebele ya re ba iphitlha ditlhong sa re iphitlhe senya tlhogo se ka tlhakana le batho o gane bibele ya re jesu a tlhabisa ditlhong ditlhong ka mantswe a mangwe jesu a fenya ditlhong jesu a feta ditlhonyeng gore fela a go fenyetse ditlhong gore ga o lebane le jesu le mathata jesu a re mo go wena ke a itse ngwana ka botlhoko ba ditlhong A shameful death, a criminal's death, even the death of the cross. Ba mele thabane nya go logota. Ba muisa hambala le baba ngwe di kebe kwa tsedingwe. Go tse se kebe go se segolo. Ga ba go senya lena. Ba go tlisetsa ditlhong ga go ba go seba, ba go bua bua. Ba go tlisetsa ditlhong. Modimo a re ke gore kere o seka tlogela ditlhong di go tseela boitumelo di go tseela kagiso di go tseela go tshepa modimo di go tseela thapelo di go tseela kokopanelo le bakaulengwe o seka tlogela ditlhong di go beela ko thoko di go fetola motho o senyele jesu o itse botlhoko ba ditlhong le go nyadiwa le go tseelwa fatshe le go tlodiswa matlho le go sengwa Alina le go tselwa siriti Jesu o itse botlhoko ba selo se go teng ke ditlhong re bibele he scorned the shame a tlhabisa ditlhong di kgala your shame has been put to shame your shame has been disempowered ke re mo go wena ga gore taba gore ba go dirileng ba rile ba bolela ka wena ba re tsholetsa tlhogo tsamaya o kerekeng ga ba re ministera o ministere jesu o itse go sengwa leina o tshwana le wena o itse go sebiwa jesu bebele yakare gone go na le monna gote ke barabase e le tsotsi ya ditsotsi a tshwerwe a le tronkong ka ntlha ya bobolai tsatsi leo herode a re ga e le jesu le barabase ke ntshe mang bebele re gantsiwa barabase gate a e le jesu ena a shwe talk about shame bebele a re sheba jesu wena o sebe gore jesu itse a feta mo nakong ya ditlhong a bereka bang ditlhong e re bebele a tlhabisa ditlhong ditlhong a gana go tsenya tlhogo mo nakong ya ditlhong a tsholetsa tlhogo a leba sefapano a namela sefapano a namela gologota a gana go beelwa thoko ke ditlhong e put shame to shame baby mo tseleine ke re fela ke gore kere tsela e re tsamaya e na le ditlhong ga re tsa diphoso ga re leofa ga re wa mo tseleng go na le ditlhong ga o sa ditlhokomele ditlhong di ka go feleletsa diphologolo ditau ga di kebisitse diphologolo tse dingwe di batla go dija ga di ditshware ka mogoso di tsa e le nosi di beela ko thoko gore di kgone go e tshwara di feleletse jaanong ke ntse ke re mo go wena satane ka ditlhong o le ka go gobela go thoko rata go gopolaya a go ntse mo ba kristeng a go ntse mo bathong a go ntse mo modimong a go beele go thoko a go tlatse tlhaloganyo ka maragaraga o botlhe a le ka go inagana dilo tse di tsa go ipolaya le dilo tse di tswileng tsileng gore a go feleletse go sena wa go gomotsang wa go kgothatsang wa emang le wena. Bebele a re ka a tlhabisa ditlhong ditlhong, bebele a re ka a itshokela sefapano tsele re e tsamayang ba gaetso. Bebele e bua ka boitshoko le bopelotelele tsele re e tsamayang e batla dilo tseo tse pedi gae ga gona matepe mo tseleng ya bokeresete. Spoil breads ga ba kgone go tsamaya tsele re e tsamayang, o tshwanetse o itshoke gape ka mantswe a mongwe ga o ne o rapela bo kry-a se o se batlang gompieno, ga o ne o dumela modimo bo kry-a se o se batlang, ga o ne o confessa ditemana o bo kry-a se o se batlang gompieno. Go na le mabadi, go na le nako ya go aga semelo, go na le nako o tshwanetseng o tsamaye sebakanyana go agiwa semelo gore o seke a fitlha kwa o sa ipaakanya. Bebele ya re a itshokela ditlhong ka bopelotelele a bona ko ka kwa ga sefapano, mme bebele a re a nna ka moletsegong le le jang a tlhatlhoswa a promotiwa a namela a nna ka moletsegong ya nna morena wa morena ya nna kgosi ya dikgosi ya nna moatlhodi wa lefatshe ya nna tau ya leloko la Juda, mme selo seo o fetile go gongwe. Re tsepile matlho mo go Jesu mosimolodi le mophethi wa tumelo ya rona. Motlhako ya ntlha e fetileng mo teng ya morago le yona e tshwanetse no gata gona fela foo. Modimo wa rona re a leboga, re thuse, re fe maatla, re kgontshe lebitsong la Jesu Kriste wa Nasareta re a leboga. Leina la gago lebokwe ka o senang bokhutlho, amen. Re kopana gape mo gaetsotlhe mo nakong e tlang, same time same place, and please keep the faith.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Detoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
At Radio Pulpit, we love the interaction we have with our listeners on all the social media platforms. It is also our way of giving everyone a voice that can be heard all over the world. Unfortunately, we have been experiencing huge difficulties with WhatsApp for a while now, and we are now forced to find a viable alternative. That alternative is called Telegram. Telegram is an app that works exactly the same as WhatsApp, and it uses the same telephone number as well. All you need to do to be able to chat with your favorite presenter is to download the Telegram app onto your phone and send your message or voice note the same way you always did. We will then be able to receive and answer your message faster, and the privacy on this app is much better too. So, whether you have an iPhone or an Android, the app pic is a white paper plane in a blue circle. Please download the Telegram app right away and make life easier for everyone.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.